247@gmail.com.
Adigo nyasa, nenu wa adigo nyasa, eh. Adigo nyasa, nenu wa adigo nyasa. Nani Jesus niru, nani Jesus nazu, nani ege buru pamni de adigo nyasa, eh.
Adigo nyasa.
Blood. There is power mighty in the blood. of Jesus Christ. There is power mighty in the blood, in the blood.
There is power mighty in the blood.
Oh, in the blood. The key, oh, prayer is the key. Hey, prayer is the master key. Master key, Jesus started with prayer and ended with prayer. Oh, prayer is the master key. Master key,
prayer is the key.
Jesus carry we
are.
Ike
di de nu.
Ike. Ewo.
Ike
di de benide. Jesus carry we are. Asim. Ike di no buru miri. Ike di kwa nenu ala. Ike juru nu anine. Maha Jesus carry we are. Jehovah Buahagi, Igane Nuanine, Jehovah Buahaya. Zaputa Ezu Anine
Anaboya Jesus
Chime
Anaboya
Odo Wakataka Zaputa
Ezu Anine
Kenerem Chimo Imani Kenerem Chimo Na Chime Mena Kenerem Chimo. Everybody, kenerem chimo na chime mena.
Kenerem chimo, my name kenerem chimo na chime mena.
Idin dune nuata, biko kenerem chimo na chime mena.
Kenerem chimo, my name kenerem chimo na chime mena.
Ibo kenerem chimo, umuibo kenerem chimo na chime mena. Qui perem nana e usuna buane qui perem nana a cane e colei perem nala ewo oyene yendu ne qui perem nana e china come i bone qui perai nala ewo
Chineke,
Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke,
Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke, Chineke